That is safi.com. Do licky body. Shauna chuna pagiara meka kandoro. Shauna gafiono vya mchumbare kagodo. Shauna mwezo wake shauna kasoro. Shauna kumbambia mangi kimambi kasoro. Oya wana kuo mai mai kangunya twende. One mbuzi nyash kambuzi wake china twende. Oh mari ganu giminyo na minya pembe. Toi gani unaona nyash wea kiso twende. Wanangu nyumba jano tango matira. Mtu mti mkuba atira. Tia itira mento mwanangu atira. Epa yojo na kapaya atira. Mani otaki uno atira. Sikia sasa ni kuwapie. We Kepa Misumari time. Shadow master gang gang gang. Hidi wizi kane.
And it was a car.
Donny. Anaitwa Big Dad Maniga Tiger. Heshima yako. Just Bizzo. Webby Aisha. The only one time we am kumti. Shelmaya shoot it. Raida Migidu. Heshima yako kubeta. Turi kibodi.
Ngoja. Tulia. Mkoja kwanza.
Aya duri kapiga tena.